برزيدانتي أمريكا دونالد ترامب أنا برزيدانتي سيراتي برزيدانتي نجاجلي خلي قلقل تلفزيوني ربع دوبت كمبيتاني أمريكا قوغويات رباتي أسنمي هيريرو مرميتيرا وان الدوبت اللي مقالاني فقودنا أنه تيساني خيسات لبوف قابين بدل أوباتاني جنان وران أمريكا إرغيت نجاجل برزيدانت ترامب ودوتانا قباستو VOA White House جرتو باتسي ورقصواراتن وإرغتو جبنتم
Hiriirtoonni mormii kalee sagalgala innaa nagumaan White House fuullee hiriiraa jiranitti President Trump akka tasaa labsii labsan. Gocha shoror keessummaa biyya keessaa hiriirtoota mormii hookkara akka kaasaniin raawwatame jechuudhaan jeequmsaaf seera dhabdummaa guutuu biyyattii waliin ga'e jedhan kana dhaabsisuuf dhaadatan.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets
har burchawan kutale biya tokkon tokkon sani wardiya biyo le sagata e dandiwon akadun fannuf akabobbasan cimsen yadachisa kantiba wanif burchitoni hangaho karrikun abatut hunnota naga egduta e dumina bobbasu qabu magalani okan kutam biya lubuf qabenya jiratto tasani eguf tarkamfi barbachisu himfudatan tanan warani united states nan bobbasa isani srakkosani battala furu jedan Enna Trump dubbataa jiranitti sagaleen gaazii imimmaan subiifam paarkii dhiyoo jiru bakka humnootiin naga eegumsaa hiriirtoota mormii kana pittimsuuf gargaaramanii dhaga'amaa ture. Kan dubbii himaan White House itti yaadaa jiru jedhan Trump hinuma dhaadatan malee seera kana fayyadameen hojiirra oolcha ka jedhan hin qaban. Seerri bara 1807 pirezidaantiidhaaf bulchaawwan biyyaa utuu hin gaafatin loltoota bobbaasuuf aboo kennee jira. President Trump mormiin guutuu biyya erga waliin ga'e guyyoota hanga tokko booda haasaa guutuu biyyaa kan dhageessisaniif dhiibbaan irra ture. Hiriirri sun irra hedduun kan nagaa ta'us hangi tokko du'uu George Floyd irraan kan ka'e saamichaa fookkaraan kan guutame ture. Caamsaa 25 gurraachi Ameerikaa erga poolisiin adii tokko daqiiqa 8 oliif morma saara jilbaan dhaabatee booda du'uunsaa ni yaadatama. Trump ibsa kennaniin murtiin Floyd ni mirkanaa'a jedhanii garuu loogii sanyiif hookkara poolisiin raawwatam kan mormitoonni sun iyyatan ilaalchi sun hin dubbanne. Trump adda addummaa sanyii gidduutti kakaasuu jechuudhaan qeexxoonni dubbataniiru kanneen keessaa kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii dimokiraatotaa Joe Biden tokko. Wixata kaleessaa bakka jireenya isaanii kutaa Delaware'rra hoogganoota amantii kiristiyaanaa lambiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf ibsa kennanii jiran.
Hate just hides. Doesn't go away. And when you have somebody in power who breathes oxygen to hate under the rocks, it comes out through the rocks. It matters what the president said.
Jibbi hin dhokate malee hin dhabamne. Yeroo namni aangoo irra jiru tokko jibba dhokatee jirutti hafuura baafatu lafa dhokate achias ba'a. Waan pirezidaantiin dubbatu dhiibbaa qabaataa jedhan. Trump ergaa isaanii erga dabarsanii booda gara mana sagadaa St. John's Episcopal kan fuullee White House jiru bakka hiriirtoonni mormii gaazii imimmaansu itti biifamee ari'aman dhaqan. Waldaa seena qabeessi sun dilbata galgala ibidda xiqqoon ka'ee miidhaa xiqqoon irra ga'ee ture. Biyya guddoo taate qabnaa jedhan Trump. Trump mana sagadaa ol hin seenne. Ala dhaabbatanii kitaaba qulqulluu ol qabanii argaman. Haasaa pirezidaantiin dhageessisu kan qoratan Jennifer Maseka akka jedhanitti Trump ergaa cimaa deeggartoota isaaniif waan dabarsan fakkaata jedhan.
It's no accident that the television cameras caught him walking past the graffiti. I think that it was really important for him.
Kaameraan televiziyoonaa innaasaan qalama bakka adda addaatti dibame fuullee utuu darbanii kaasuun waan akka tasaa ta'e miti. Kitaaba qulqulluu baatanii kaameraadhaan mul'achuun isaaniif dhugumatti barbaachisaadha jedheen yaada. Yeroo kanatti ergaa isaan dabarsuu barbaadaniif waldaa akka hin miidhamneef mukaan cufamee jiru dura dhaabbachuun isaanii hiriirtoota mormii sana akka mormuuti jedhan. Erga Trump waldaa Episkoopaal kan Waashingtan keessaa daawwatanii booda luba Maariyaan Baad daawwannaa pirezidaantiin naannoo akka isaan dhaqaniif eegamu daawwachuu isaaniitti aaruu dubbatan. Baad pirezidaantiin hookkara tuqachuu isaanii akkasumas mallattoo qulqullummaa aadaa kiristiyaanaa ta'e haala akkasitti itti fayyadamuu isaanii qeeqanii jiru. VOA.